No, 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 yeah. Big, yeah. Big, yeah. Big, no.
Sound, sound boy.
Step on toto na try a kiss pass. Honey, pani, pani, zero distance. Step two, tutapata na wajuku. Mimi na jajajaja na mimi mimi tu. Step three, number is your D. Simchoki, hoji siyo kopi, yeah. Yendo nimemzoea, kuongeza mwingine nitajikosea. Full stop. Mkiona mnina nene pasiku wizi, jua ni yeah, yeah, yeah. Na mkisikia siku nimekuwa chizi, mchawi ni yeah, yeah, yeah. Mkiona mnina nene pasiku wizi, jua ni yeah, yeah, yeah. Na mkisikia siku nimekuwa chizi, mchawi ni yeah, yeah, yeah. Yendo anenipara, yendo anenipara, yendo anenipara, yendo anenipara. Step four, anamwamsha jogo. Kwenye sita kwa sita ndo yangu aiko. Pena vile navo switch.
I love it.
Anavona tana biki.
I love it.
Mina yetu apiana.
We love, we love it.
Tuogele di
we love.
Mkiona mnina nene pasiku wizi, jua ni yeah, yeah, yeah. Na mkisikia siku nimekuwa chizi, mchawi ni yeah, yeah, yeah. Mkiona mnina nene pasiku wizi, jua ni yeah, yeah, yeah. Na mkisikia siku nimekuwa chizi, mchawi ni yeah, yeah, yeah. Yendo anenipara, yendo anenipara, yendo anenipara, yendo anenipara.
Yendo nimemzoe.
Thank you.